Webaze mukame yakuwa ebirungi fulu package wa malayo kubana abalungi bakwita mulungi nzengendo kwagala omponyeza bingi okusulanga eno omutima ne kusulanga ewuwo buli kimwe kyange nzengenda kikuwa kwoso kwagala nja kwagala mulungi nja kwagala okutuusa Katonda lwalisalawo nti tuve ku lukalu lwe ne bwe tuli bamukulu mulungi nja kuba nkwagala ne mukama nja kuba nkusaba mpenga yakadde nnyimbe ku linnya lyo nja kwagala mulungi nja kwagala okutuusa Katonda lwalisalawo nti tuve ku lukalu lwe ne bwe tuli bamukulu mulungi nja kuba nkwagala ne mukama nja kuba nkusaba mpenga yakadde nnyimbe ku linnya lyo omponyeza abafere mu bulamu abatalina kye bali tebaagala kulima oyinza okugamba nti balya mpapula buli kimu bajereka tebalina kye balina leka guba omukisa kwate buli kimu okirina mukama eyakuwa mukubeere mu bugalu waliwo ne gwe nageza akawunga naye agonda ebyuma ng'ayogera bina te n'ayogera biri olumwangeeza nnyina mukama gwatulaba bwamunda saako nawo n'okumuzaalamu naye gwe mulungi oyogera bizimbe eyakuwa mu ngero nja kwagala mulungi nja kwagala okutuusa Katonda lwalisalawo nti tuve ku lukalu lwe ne bwe tuli bamukulu mulungi nja kuba nkwagala ne mukama nja kuba nkusaba mpenga yakadde nnyimbe ku linnya lyo nja kwagala mulungi nja kwagala Katonda lwalisalawo nti tuve ku lukalu lwe ne bwe tuli bamukulu mulungi nja kuba nkwagala ne mukama nja kuba nkusaba mpenga yakadde nnyimbe ku linnya lyo
toba na kutya nti luli kyakunkusuula ne ŋŋenda n'abalala ate ndeka ennyama gye ndabyeko ate nzire mu mukene nkiddamu teruli kyakunkusuula ne ŋŋenda n'abalala ate ndeka ennyama gye ndabyeko ate nzire mu bukulu sijja kulondoola nnyo naye ekikulu nja kwagala n'abaana babadde batwekiko.